mukomeje kumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, mukadukurikira kandi kuri Facebook kuri adresi yacu radio yacu no kuri site yacu wa3 radio yacu viawe.com. ushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje adresi yacu radio yacu @gmail.com. hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kivuga ko mu myaka ibiri ishize umubare rusange w'abantu batarabona akazi wagabanutse, mu gihe abakabonye biyongereye. Imibare itangwa n'icyo kigo yerekana ko abatagafite bagabanutseho 1.5%, mu gihe abagafite bazamutse ku rugero rw'ibice bitandatu ni rwa gatandatu n'ibice 2%. Ubwo ni ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bafite imyaka 16 kuzamura. Naho ikigo Trading Economics gikora ibyegeranyo ku buzima bw'ubukungu bw'ibihugu bitandukanye kivuga ko mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwo mubare w'abadafite akazi rero uri hasi kurusha. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twagombaga kubatumirira abahagarariye urubyiruko rwo rugize igice kinini cy'umubare w'abashaka akazi cyangwa se w'abakora, ariko ntibyadukundiye. Niyo mpamvu nubwo tutari buze gusobanuza byinshi nk'uko twari twabiteganyije, turi buze gusangira ijambo mutubwire uko mubona iyo mibare igaragara mu bitabo ugereranije n'uko mubibona bihagaze aho muri. Ese mubona koko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka? Abagize amahirwe yo kukabona se ni irihe banga basangiza bagenzi babo bakigashakisha? Duhe nimero yawe kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu tuguhamagare. Nongere mbibutse ko adresi yacu kuri Facebook ari radio yacu, noneho nimero yacu ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya 1202444199931. Hagataho turakomeza tunabahe uturirimbo two hirya no hino, tuhereye kuri Bombole Bombole ya Marshal Ujeko.
Omunyeranzihiro munahiwe
kubombole bombole
ani muzihira gasayo we
kabombole bombole
omunyeranzihiro munahiwe
kubombole bombole
ani muzihira gasayo we
kabombole bombole
ah
Kabombole bombole
ofunyera zihiro munahiwe
kubombole bombole
muse asine yumba ye bashibakula muse asine
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri sanga. Abakunzi ba muri sanga batangiye kuduhamagara. Uwa mbere dufite ku murongo ni Victor, urakitsaho?
Mezemte.
Turaho, turashima nyagasani.
Ego.
Uraduhamagara urahagana he, Victor?
Ikigali mu Rwanda.
Ye, yeah, nuko. Igitekerezo cyawe, Victor?
Tekerezo cyanje ni kiravuga gisa. Akazi urebye niyo ngingo twari turi kuvugaho. Ariko akazi urebye mu Rwanda rwose kari kuboneka. Nubwo bitari ku rwego ruri hejuru, ariko akazi byo kari kuboneka ugereranyije no kuva wenda 2010 kugera ubu 2019 aho tugereje.
Ubwo ni nko mu rubyiruko cyane urebye uburyo kari kuboneka, karaboneka urebye ni nka kahe kazi cyangwa se aho agakunze kuboneka cyane
mu Rwanda? Ubu ngubu akazi ka leta ntago kari kuboneka cyane, ariko kwihangira imirimo urabona ko ari byo mu Rwanda bakize imbere. Umuntu ubasha kuba yabona igishoro arakora cyane mu Rwanda kandi akiteza imbere. Ariko bitavuze ko na leta no muri leta bakabona, kuko hari ibigo byaje bifasha urubyiruko nicyo bita BDF. Nubwo nabyo wenda hakiri imbogamizi kungwate kugira ngo ubone iyo nguzanyo. Ariko ubona ko byagiye biteza imbere urubyiruko aho byatangiriye. Nubwo na twasaba leta y'u Rwanda kuba yakongera ingufu, ikongera amafaranga itanga kandi bikanakorwa vuba.
Ye, hanyuma waruvuze uti iyo ubonye igishoro akazi karaboneka. Kiraboneka se cyo?
Ubuze?
Igishoro, waruvuze uti iyo ubonye igishoro ukihangira imirimo akazi karaboneka. Iki kukibona biroroshye?
Igishoro nyine nicyo kibazo, igishoro kirakomeye kukibona. Kuko urabona nk'urugero ha muri kaminuza zo mu Rwanda. Buri mwaka ubu ngubu hasohoka abantu 50 makaminuza yose. Nukuvuga ngo rero ntago warangiza ngo uhite ubona n'icyo gishoro utarakora. Biraza kugusaba gukora mbere na mbere. Kandi ntiwakora udafite igishoro. Ariko icyo gishoro byiburayo ubashe kuba ufite makeya waheraho, leta BDF iragufasha, ariko nabyo byaracyari ku rwego rwo hasi urebye. Urubyiruko.
Naho ibyo bavuga guti urahanga imirimo, murahanga se bigahangika bikemera?
Birahanga cyane bikemera, kuko n'ingero zirahari. Hari abantu baba bariteje imbere nk'urugero nk'abantu batangiye bafashwa na BDF bariteje imbere. Ubu ngubu bafite igishoro kiri hejuru cyane, ariko abatangiranye nabyo, kuko ubungubu bigenda gake na nicyo twasaba leta y'u Rwanda kuba yashyiramo ingufu cyane nkuko iri guteza imbere imyuga.
Urakoze cyane, Victor. Aho ngaho ndumva biri amahire ubwo abashoboye kubona igishoro bahanga akazi bigakunda, ubwo twavuga tuti Imana ishimwe. Urakoze cyane, Victor, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Kigali mu Rwanda.
murakoze namwe barakarama.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka twakire Thierry.
You have
Amahoro neza.
Yeah, Amahoro Thierry, ni Jeffrey. Ariko ndumvura ahantu hari agasaku, sinzi niba wakwigira hirya gatoya.
Ego, reka nigire imbere gato, ureke koko mbure namwe tubumva nabi.
Eh, turagerageza tuvuge cyane, ariko ndumvura ahantu rwose hasakuza ubanza wari wagiye kumureba wa muntu bajye bareba muri aya masaha hirya aho muri ibyo bice.
Ego, ariko ubungira byifashe ne bimeze neza.
Eh, Thierry, rero uraduhamagara urahagana hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Aha, Bujumbura mu Burundi, ibijyanye n'umurimo byifashe bite?
Kako mbure diwe mbuge ko numvise bijya byashikirije ko byifashe neza, ibitegire biko birateri imbere. Iyo nabaye nk'ukangutwe kubera ko sinzi, ndibaza ko kumbure bijya biharuro kugira ngo babishyireho, ari abantu babikora kandi babifitiye ubushobozi, bakora ibyigwa ukabona ko babikoze nyene. Nibaze rero ko kumbure sinovuga ngo harimo ububeshi, ariko nibaze ko nimba harimo amelioration muri ibyo bijyanye no kuronka ubuzi, novuga ko bidasemeye. Aha ndabivuga mfatiye aho mbona mbaye ngaha i Bujumbura, urabona ko na ugwaruka gwisi kandi dusohoka amashure mu ma universite mu ma ecole technique, ukabona ko basohoka ku bwinshi, mugabo ukabona ko bahejeje, niba bajije bahejeje n'umwiheburo mwinshi. Mbere ubu bamwe basigaye bagera ku rwego rw'uko biyumvira bati twebwe nitwoje kuvuga ngo tugiye kuryoherwa ngo tunywe amayoga kubera ko twarose diplome, bo bavuga bati bijya nubwo byabaye iyo turoye ahubwo tugiye mu mwijima kubera ko tutabona iyo tugiye twerekeza. Iyo baza berekeza kera twahora tumenyereye umuntu asohotse atashobora gusharonka akazi. Mugabo rero twari tuzi ko kumbure jewe mbonye ijya ecole fondamentale, nari nzi ko kumbure umugambi wa leta ari leta igamije ko ubuzi bugwira, gutyo kumbure urwaruka rugashobora kwimenya rukitunganya kugira ushobore kwikorera ibyago ko nyene. Kubera ko ndabivuze neza, ubuzi bwa leta turabona ko uyu munsi ni kigoye. Rero byobaye byiza umunyagihugu cyangwa urwaruka rwibaye ko rugashobora kwitunganiriza imigambi. Mugabo uko tubibona ingorane ihari, wanashaka impinga n'indende kuko nibyo politiki ya ecole fondamentale yarabayeho kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga ibyo gushobora kwitunganya, mugabo kuronka inyigisho ziza zibafasha kugira pratike gushyira mu ngiro bya bindi biga nicyo kibuze.
Urumva Thierry,
nihabe politike kirera ubwa mbere aha ndiko ndavuga ku ruhara rw'u Burundi, habe politike igaragaza neza uko abategetsi batunganya bifuza ko urwaruka rw'u Burundi rwoza ruraronka akazi, gutyo abeho n'ibigega bashaka bishyigikira ubuzisa nk'amaentreprise naissance ashobore gushyigikirwa, abeho mbere n'ukoroherezwa ku maexoneration kugwaruka hanini, gutyo ndibaza ko ubushomeri buraheza bukagabanuka. Ntasize inyuma yuko n'urwaruka bikwiye kwikubita agati kuko benshi bizeye leta, ariko akazi ka leta niko kwa mahege yose. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Thierry kudushyikiriza igitekerezo cyawe aho ngaho i Bujumbura, ugire umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka twakire na Inosa.
Alo?
Oui, Inosa, uranyumva?
Na mahoro.
Yee, Inosa, turavugana uri hehe?
I Bujumbura mu Burundi.
Yee, i Bujumbura mu Burundi, umurimo wifashe ute?
Umurimo uri kuragenda neza, yego.
Turimo turaganira rero ku bibazo byerekeranye n'akazi, niba kaboneka, niba kukabona byarabaye ingume, tureba nk'uko twabivuze iriya mibare igaragazwa n'ibigo bitandukanye by'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi, ivuga ko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka. Aho ngaho i Burundi wowe ubibona ute?
Aya ngaho i Burundi akazi ntikokwira abibye bahari ubu, kubera abibye bakiye baba benshi muri icyo gihe niho kamera nk'akaboneka, mugabo wunya na leta ijya dusaba yuko umuntu ariwe yogerageza kwiyungunganya kugira ngo arendere kuki na barabaha.
Nibyo Victor ikigari mu Rwanda yarari matubwira yuko bo bamaze gufata umwanzuro wo gutangira gukora kwikorera bagahanga imirimo bagashaka igishoro bagahanga imirimo bagakora kandi ngo biraza aho ngahe Burundi naho birakorwa
yego ngahe Burundi twaragize hariho n'amakoperative nyene leta yagize kutugira tuze twajamo hanyuma rero ndibaza yuko imbere hadoba heza yego.
Wowe ubundi waruhamagaye mu byukuri ushaka kudushyikiriza iki ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi?
Nashaka gutumirira urwaruka yuko rutokwizera akazi kuri leta ahubwo bwo kwihangira nyine imirimo kugira ngo akazi kabonete tukakaronkwe nyine
naho leta yo ntacyo yibwira.
Leta nayo no isaba yuko yoca igira araba bano nyine bahegeza amashure ikaraba kugene yo bategekaniriza igambi bokora.
Urakoze cyane Inosa aho ngaho I Bujumbura ukomeze kugira icyumweru cyiza.
Yego twese.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze kuri John Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Niho neza.
Amakuru makuru ariko ndumva uri ahantu hari agasaku.
Nari ku gahanda ku muhanda.
Gerageza wikika ahantu.
Kanyinjira inyuma y'umuhanda.
Gera hirya gatoya kugira ngo.
Nshaka kubaba tuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko.
Yego ye.
Nende mu Rwanda. Wibaza mu Rwanda rwose kazi ndabona wapi ntabwo kaboneka ndabishingira ku bintu nka bingahe nka bitatu mu Rwanda urabona amataxi taxi zino zitwara abagenzi
bafi
aho abakombayeri kondakita ni ukuvuga ngo taxi zabaga mu gihugu zose zanganaga abo bantu bose bicaye mu Rwanda umuntu ashaka.
None se byagenze gute bagenzi ntibakigenda?
Babikuye bakoresha etinuza atapandi bwo.
Ah.
Yes, no, ibaza abantu bose bicaye babuze akazi. Sibyo?
Ubwo ni ikoranabuhanga rero ryirukanye abantu.
Niba mu gihugu abantu bose babuze akazi. Mu Rwanda umuntu kujya ngo
yagira ntabwo ari bose ntabwo ari bose John ntabwo
ni namakampani yubakira bya imodoka bimwe bipondi micanga no kuvuga ngo kujya ngo ubona akazi nati kiyende abize nibo batekereza ariko side itarize ntabwo bo bayirebaho wa muntu utarize utarangiza amashuri ngo ashaka akazi ka government biramugora kuba yabona akazi kandi baba ari mibare bareba bariya barangije ziyiriva akabariho babari babara bakora ikigeneshereza bakaba ariyo mibare ariko ntihareba urubyiruko bakikije amashuri muntu arwavuga ati ruri hanze ruri jobless nta kazi rufite nibaza rero batubwire icyo bashingiraho kugira ngo batange iyo mibare yuko akazi kaboneka mu ngo rwego urabona ejo bundi cyagiye muri foundation oni ku rubyiruko rwanganaga because they don't have a job so
ako wowe
ndagira igishoro kiri 100,000
ako wowe ndumva uvuga n'icyongereza wowe ndumvuga icyongereza warize none kuki uvuga ko akazi ntagahari kandi wowe warize
ndaho kwizaze anje nabandi n'abanyamahanga just nabashe kwa nabo mbyiga uko nako nakize mu ishuri
none se John reka nkubwiye ndabizi ko Didas aradutegereje ku murongo wa telefone ariko Didas iba wihanganye gato reka mbaze John ko Victor ko yatubwiye ati akazi karaboneka iyo ufashe igishoro ugashora ukihangira umurimo akazi hano mu Rwanda karahari bimeze bite
ngenshirumbijana nandangi namwe plan y'ibyumbijana nabishora muti nsizemo ni story ya government namwe plan y'icyenda yakoramo
ushatse kuvuga ko ushatse kuvuga ko igishoro kibura cyangwa se leta igasoresha menshi
igishoro ni menshi ushobora kubita amamiliyoni zigera muri eshanu amafaranga menshi kuko amafaranga makeya ntabwo rwose wayapfa gushora mu Rwanda kuko ni nk'inzu gukodesha renti birahenda uko bihumbi ijana rwose nta kintu wapfa kubikoramo rwose ndavugisha ukuri n'abantu benshi bari mu Rwanda barabibona bisaba kuko mu Rwanda bizi ntabwo ari akajagari nka za Uganda urashora makeya ku muhanda ngo ukarange biki ngo amacipsi ngo ukarange ukorere capati inaha bisaba amasuku urumva rero ntaho biba bigoye
none urumva hakorwa iki John urumva byagenda gute
bajya bakora ikintu natanga na kwa leta kuba yadushyira nka sitiriti zigenewe kubajya mu twabikoramo abafite igishoro cya make bakagira nk'ahantu baherera wenda tuvuga abashyitsi nimba baje batazajya bavuga ati bano bantu bara umujyi barawanduye tukagira nk'imihanda tugenerwa kujyamo
urakoze John muri ibyo bitekerezo byawe ugire icyumweru cyiza
murakoze
ku murongo wa telefone dufite Didas Gaspar na Emery reka duhere kuri Didas Didas ikaze mu kiganiro muri sanga
ndahari ni yanjye imperereye Musanze nashaka gutanga ibitekerezo ku iyo ngingo njye nabonye harimo kubesha kuko nkurikije njyewe ahantu mba nigeze nabaye mu cyaro mba no mu mujyi hose usanga urubyiruko ari rwo bashomeri benshi babaho mu Rwanda kandi noneho ntari uko urubyiruko rudashaka gukora ahubwo rushaka gukora ahubwo rurakorera he leta irarufashe iki usanga kenshi nimba urubyiruko ashatse yenda nk'ibihumbi magana abiri cyangwa ijana kabati kenshi uruzi utuntu ngirute akenshi baba usanga imisoro yonyine igasanga imisoro iruta inyungu abona akaba yasora akoresha no kurushora
arakoze Didas reka twumvikane leta y'u Rwanda nzi ko yashyizeho kiriya kigo cya TVET nzi ko yashyizeho ingamba zo koroshya kubona igishoro mu mabanki ku bantu bashaka ubucuruzi ibyo byose byari bigamije kugira ngo urubyiruko rushobore kwihangira imirimo kuko leta idashobora gutanga akazi ahantu hose none rero ibyo byose wowe ubikubye na zero
nati kandi nimba uvuze uti ngenda kuri igishoro ndakoreheza ubona igishoro warangiza cya gishoro mpaye kumva ko n'ubundi ngomba kugisubizamo ndi gutanga imisoro y'umurengera tugabanya imisoro ubuzi ko iyo nyungu ya banki nzayishura nte kandi imisoro yose inyungu yose nitanga hafi imisoro
none wowe
ukumva icyo atari ikibazo
ukumva hakorwa iki rero wowe
kintu njye numva ni ukugabanya imisoro bakurikije buri wese urushoro afite kuko ntabwo uzambyera nimba umuntu acururiza ahantu abakiriya ntababona ntabona ariko runo imisoro bakayizamura n'ubundi kumva arasora cyane n'iki byose zagira nyuma ya misoro bimuce urutege bitume atagira ute adakomeza gukora
ariko aho ngaho imusanze ko nzi ko abantu rimwe na rimwe bajya babumbira mu makoperative bagahinga ibirayi bagakora ibintu nk'ibyo ngibyo naho imisoro irakabije
hose njye ukubyira binuvuye mu cyaro kumva kandi umenye ko mu cyaro ariho ubuzima bworoha ariko iyo wibeshye ngo ari akantu fumwe gatoya batangira kunyimba ufite yenda ucuruza nk'ubushera wibeshye reka nka bitatu urukumva urwo rushoro ni urushoro rworoshye kuko yenda inzu ari igihe uyikodesha mu bitanu urukumva inzu uyikodesha make ariko noneho ugasanga amafaranga y'urushoro agiye kungana n'intuza utanga hafi mu mezi nk'atatu
ubu na hahandi kuri Bazirete ujya Rubavu ntabwo bagicuruza za mboga ku muhanda
imboga ku muhanda barabikiye ngo ni akajagari
babahaye isoko ariko
isoko nyine reba isoko na n'ubundi rwurukuba niba rufite igishoro cy'ibihumbi ijana ukaguramo igisima urukumva ukagura aho gukorera noneho wari ugakubita imisoro kuva rwa rushoro ushaka ngo wongere wongere wongereho urundi
ku bwawe rero Didas ukavuga uti leta nireba uburyo yatugabanyiriza imisoro igisoresha umuntu ikurikije
ubundi dukorera amaboko mufuka twe dukore ariko n'imisoro itakanganye
urakoze cyane Didas kuri ibyo bitekerezo ukomeze kugira icyumweru cyiza aho ngaho Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Radio Ijwi rya Amerika dufite na Gaspar ku murongo wa telefone Gaspar ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane ndabakurikiranye kandi
Yee, turimo turaganira ku bijyanye n'akazi, turaganira ku mibare igaragara mu byandikwa ko umubare w'abantu babura akazi ugenda ugabanuka mu gihe abakabona bagenda biyongera. Uwo ubibona ute?
Mbo yenda gena atanga nk'urugero nkaho naba ndi ari ukuntu abakwenda bagenda bakabona yenda biyongera bitewe n'ubumenyi bagiye bafite. Akaba ari no abambo bagenda babona ako kazi, ariko nagomba kuta mugenzi wanjye yaravuze arimo nk'urubyiruko ruba rwariza amashuri ukatwikiriza ugasanga ntabwo rwo rubashije kwibona yenda mu buryo bwo kuba bakiteza imbere bakaba babona ako kazi, kuko bakikirije amashuri nyine ntabwo wahita babona akazi nk'abarangije bafite imanite, ntabwo byakunda. Ahubwo bitaba bigaragara bigatuma ko umuntu nibura afunguka mu bwonko agakoresha ubwonko bwe kugira ngo yihangire umurimo.
Ariko ibyo ngibyo nibyo John yavuze ati jyewe mfite ibihumbi ijana ni munyereke icyo mbikoresha kandi ndi tayari gukora.
Icyo yavuze cyo birashoboka kuko icyo umuntu yize usanga nyine we nta bushobozi ubaye ukeya, bikaba ngombwa ko nyine wihangira umurimo ufite umutwe ibihumbi ijana, bikaba ngombwa ko ureba uburyo ejo twakunguka 50 to 25 gutya. Ariko ni byiza ko n'umuntu no kwihangira imirimo kuko burya numva byaba byiza nanone bitavuze ngo ni akazi ka leta gusa. Yego abantu bose ntibanganya amahirwe, niba utarabashije kwiga ngo urangize ukaba waracikirije aricyo nyine kigomba kukwigisha ukihangira umurimo noneho nawe ukiteza imbere nk'urubyiruko muri rusange. Yana nanjye nkanjye nakiheraho sinakigwa njya kure bitewe n'uko kuba ngo amashuri yanjye imana aracikije kumva icyo nanjye nkora cyakandi cyakwiriye kuba cyakanyumviriza nkaba nakirantunze ntacyo bintwaye.
Ubu wowe ufite akazi?
So yewe navuga ni ukutangira imirimo nyine ariko kura ntakirwa bitwaye rwose. Yenda icyo nabasaba nka leta kugabanya ku kigendanye nanone n'umusoro, ntabwo nzaba nkoresha ibihumbi 20 njya gusara nk'umuntu ufite za n'ibihumbi 200 umusoro tugasanga tutajya kuwunganya kandi tutanganya ubushobozi. Aho niho hantu batugarukiraho gusa ku rubyiruko nicyo kiro nabasaba cyonyine.
Birumvikana cyane Gaspar, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo utanze hano mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze.
Ugira icyumweru cyiza. Ku murongo wa telefoni dufite Emily.
Oui, allo.
Wakoze kwihangana kandi ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Igitekerezo cya mbega uri hehe Emily?
Yewe ndi Bujumbura mu Burundi.
Aha, umurimo aho ngaho i Bujumbura wifashe gute?
Ni buke nyene.
Haraburi.
Mwishanze sanze ndi munyeshure.
Ubwo rero wowe nta nubwo urajya ku isoko ry'akazi ngo ibyo abandi bavuga ubashe kubyumva no kubibamo mu buryo bw'imbona nkubone.
Mwishanze sindaje ku isoko neza muga gusa. Nimwe na rimwe kubera niga kuri kaminuza naho ayinda bica mu ntoje byose grandeur.
Ugenda ubikurikira birenga uhinguka.
Ngenda ndabikurikiranya na hafi kuko urumva ni nayo ntera intambwe nja.
Aha, ngaho rero mbwira uko ubona byifashe.
Ari usangije uko mbona byifashe kabisa. Uko bavuga ngo batera bazira ku mwanya. Novuga mu bisanzwe yuko batagwira cyane abaronka akazi. Bagwira cyane kuko abaheza nabo batera baba benshi. Aho mperereye niko ndabibona.
Kuri wowe ubona ko umubare uriyongera ariko noneho kubera ko n'abagashaka bakomeza kwiyongera bikaba nk'igitonyanga mu nyanja?
Biba uko nyene kabisa kubera uko biyongera ahubwo bakaronka bake nibo bake kuba babahejeje bashaka akazi.
Ya birumvikana. None ubona hakorwa iki ga Emery?
Icyakorwa ni uko rwaruka rwose buba ruza ruhejeje amashuri. Kumbure leta yoraba uko ntibategurira ibintu by'ama entreprise cyibura amashyirahamwe atandukanye hama bagashobora guhuriramo ikabarosa umutari mu gihe afite icyiyumviro gifite inshingano nyayo akabona gukorera hamwe kuko none kuko ubu akazi muri leta ndabona kagoye cyane ntukaronka niyo ukumvise ukajya gupostira ibyihuta ngo uronka ako kazi ibyihuta ngo bagugire amahirwe yo kuburimwe mu bo bahitamo shobora gusanga mushobora kujya kudepoza abazokaronka baramaze kuba batogwa hakiri kare
naho kukihangira byobyo
nabyo ni benshi barabikora ariko uburyo nabwo nibwo buca bugora bisaba umutari kugira witanguriza akazi kawe.
Emery, turagushimye cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika usangije bagenzi bawe. Ukomeze kugubwa neza aho ngaho I Bujumbura mu Burundi.
Ego, murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu bihangira imirimo harimo n'abahanzi bakora muzika cyangwa ibindi bihangano. Shari Nanina bati mfata.
In a dance session, Shali Nanina. This is a dance session. Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga. Mazame singureba mazigiye ngugenzura. Uyu musire kambivuge kwa wanywe shaka. Uyu musire kambikubwire ko wanywe umutima.
Komeje gutega amatwi ni Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga turakomeje hagati mu kiganiro cyacu ku murongo wa telefone dufite abantu batatu dufite Jean Bosco dufite Kwizera dufite na Ladislas ndasaba Ladislas na Kwizera kuba bihanganye gatoya tubanze twakire Jean Bosco. Jean Bosco ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze kunyakira.
Uhamagaye Ijwi rya Amerika uri hega Jean Bosco?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura mu Burundi mumeze neza?
Mumeze neza turashima.
Kiganiro rero insanganyamatsiko wayumvise igitekerezo cyawe ni iki?
Insanganyamatsiko nayumvise kabisa jewe ntaho mperereye kuri icyo kintu kijyanye no kuronka akazi mbona kigoye cyane kabisa mu gwaruka mu Burundi wacu n'ikibazo.
Kuba ukabona ko iyo mibare bavuga ko yagabanutse y'abantu badafite akazi ubona atari byo?
Oya, nje ntabwo ndiko ndabona kuko ufashe nk'urugero je namaze secondaire mu 2017 ndavye nko muri zo promotions zose ziri imbere yanjye cyangwa ziri inyuma yanjye gatoya nta bantu bo babize nko mu bisata nizemwo bo bararosa akazi ntabahari.
Warangije secondaire uhita ucumbikiraho?
Oya, ubu ndi kuri université maze umwaka wa mbere ubu ngiye mu wa kabiri ngeze mu bakaloreya ariko ikibazo cyo kuronka akazi ni ikibazo kigoye kabisa. Ego, kuko turabye nk'ama appels d'offres yose bagenda bagira hari ikintu bashyira ko ngo experience de 5 iyo ikaba intambamyi ya mbere ituma ugwaruka rumaze amashuri atakazi baronka kuko sinumva ibyo bitigiri bavuga ko biyongera mu gihe abaronka kazari babandi nyene babavuye mu yandi masosiyete binjira mu yindi n'ibyo yari umva byo kongera bivuye
naho ibyo ko ibyo kwihangira imirimo byo bivuga iki Jean Bosco
ibyo kwihangira imirimo ari byo turagerageza tugahanga ariko ntamba imwe dukunda gukura nayo ni kibazo kijanye n'amakori maremare kuko ntazi nk'urugero hari mushiki yanjye yagerageje guhanga umurimo irarondera kuzayoshinga akabari gato adaciriritse
ariko telefoni yawe ifite akabazo sinzi niba ushobora kuba kujya ahantu hatuje ku buryo ijwi ryawe ryumvikana neza
ego cyari ikibazo cya connection bibaza
hanyuma bigenda bite
kuri kino ariko ndavuga ati nk'umuntu agerageje guhanga nk'umurimo yokora hari n'ufite yanjye yageze guhinga akantu yokora gatoya aragira akabari gatoya gaciriritse ariko ikibazo cy'amakori ni kirekire kuko icyo usanga uri gukorera mu makori atanye ngo ushobora kubona nawe kugira ngo witeze imbere
kubgawe rero uti leta nigabanye imisoro ngira ngo nicyo ushaka kuvuga
yego icyo nitwe kandi nabanza gusaba batugabanye imisoro barabe kurubyiruko abantu baba ariko bararondura ukuntu ngo ukora utwabo barabe ukuntu ngo tugabanya ko imisoro
urakoze cyane Jean Bosco
ikindi nashaka gushikiriza sinzi nko kujyanye n'amapere dosa bayagira sinzi yuko wakinyumvira ko icyo kintu ku bintu by'ama experience sinzi yuko icyo kintu bacumva mu gihe woba uri kuwangaja ushaka experience eke woba uri kuratangwa akazi kugwaruka cyangwa uri gutanga akazi ku bagafite nicyo kintu ndumva yuko umenga ntikimeze neza cyatewe n'ibyo tugiye kurondera akazi
ntiwumva ko abagafite iyo bagiye muri urya mwanya basiga igiti hanyuma urwaruka na rwo rukaronka
oya si uko bimeze kuko nk'ubu apere dosa ibaye ino mu Burundi wacu muragenda n'ikibazo mugakora ahubwo mukaja gukora abagiye ku kazi baja bakarembeje nicyo sinzi ikibazo ukuntu bigenda mu gutanga akazi mu Burundi haracyarimo ikibazo kirekire cyane byo harose ibyo biva kabisa
turagushimiye cyane Jean Bosco kuri ibyo bitekerezo byawe ukomeze kugira icyumweru cyiza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi
ego namwe ndabashimiye
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Kwizera
alo
Kwizera uranyumva
ndakumva neza
gabanya radio aho ngaho ndimo ndumva birimo byisubiramo gerageza kugabanya hanyuma urahagana he Kwizera
nkuko ubivuze nitwa Kwizera Eliezeri mbumva ndi mu karere ka Rulindo neza neza ni mu majyaruguru y'u Rwanda niho mbumvira
i Rulindo ndahareba insanganyamatsiko wayumvise rero ngaho igitekerezo cyawe ni iki
ngira ngo insanganyamatsiko mwatuzaniye munsi mwakoze kugira ngo mudukoranyirize insanganyamatsiko nk'iyi nziza ariko njyewe icyo nayivugaho ndabanza nakubaza mbega kugira ngo babone ko abashomeri bagabanutse cyangwa abantu bafite akazi bagenda bagabanuka icyo bashingiraho cy'ibanze ni igiki kugira ngo babone uwo mubare
icyo kibazo mbajije nagombaga kukibaza impuguke muri byo kubera ko njye ubwanjye ntabwo mbisobanukiwe nanjye nukubaza nkawe ariko icyo nakubwira nuko hari ikigo kibarurisha mibare gishinzwe ubushakashatsi mu bintu binyuranye by'ubuzima bw'igihugu bijyanye n'ubukungu bijyanye n'iby'ubuzima bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage bijyanye n'iby'akazi bijyanye n'ibindi bintu byose bitandukanye icyo kigo rero nicyo cyakoze ubushakashatsi kigaragaza ko mu myaka ibiri ishize w'2017 n'2018 umubare w'abantu babura akazi wagiye ugabanuka hari n'ikindi rero nanone cya Trading Economics gikora ibyegeranyo ku buzima bw'ibihugu bitandukanye hirya no hino twashingiyeho tuvuga ibyo mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bashingiraho rero ntabwo yewe nabikubwira muri uyu mwanya, ariko icyo nakubwira no kubwo bushakashatsi bwakozwe bukagaragaza iyo mibare, hanyuma nanjye nkagusaba igitekerezo cyawe nuko bibona.
Urakoze cyane kunseramo muri makeya, ariko kuko iyo muguki itabonetse ngira ngo ubutaha insanganyamatsiko nk'iyi niza, twizere ko impuguke izaza tukayibaza ibibazo bitandukanye, kuko nk'insanganyamatsiko mwatuzaniye ntabwo nzi niba mwayiteguye mushingiye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bitandukanye, ariko nkanjye mbuze aho merereye nyirizina ngira ngo hano mu majyaruguru y'u Rwanda by'umwihariko aho merereye hano mu karere ka Rulindo, nta muntu utari kubona ko icyitwa akazi ku rubyiruko ari ikintu gikomeye cyane, ndetse niyo mpamvu ubona ko twebwe twamaze navuga ku gutera indi ntambwe cyangwa se kubasha kubona ubushobozi bukeya twabashije kugira gutya tukihangira imirimo. Ubwo rero njyewe icyo navuga ni uko ikintu cyitwa akazi kukabona ni ingume, ni indyankurye, ndetse ni ikibazo kidukomereye cyane by'umwihariko hano mu karere ka Rulindo ho merere.
None ubona hakorwa iki?
Ikintu cyakorwa kugeza ubu ngubu rero njyewe uko mbibona mbona mbere na mbere abayobozi nibo bagomba kubanza kubishyiramo imbaraga, nubwo n'urubyiruko natwe tutagomba kujenjeka ngo twicare dushyire amaboko mu mufuka, ariko ngira ngo aho urubyiruko aho ruri hose hano mu gihugu cyacu mpamya ko nashidikanya kuba buri wese yaba intangarugero akishuzuma akabasha kugira icyo yakora atitaye kuvuga ngo njyewe ngo wenda ngo ndangije ngo amashuri yisumbuye cyangwa se ndangije kaminuza ngo ngubwo noneho ngo reka ngo nicare ngo ntegereze akazi ka Leta. Birashoboka ko buri wese iyo myumvire ayishyize hasi agakora akazi ako ariko kose abashije kubona mpamya ko icyo kibazo aribwo cyagenda bicika gake gake, ku buryo mu myaka iza kuko nk'uko mwari mwabivuze dushobora kuzabona abantu badufite akazi bagenda bagabanuka, naho abayobozi nabo bagomba kubishyiramo imbaraga nabo amanama agenda aba hirya no hino atandukanye biruta umunsi ku munsi, bagenda bashishikariza urubyiruko banarukangurira, ndetse ibyo bintu bikaba ibintu bya buri munsi bibona ariwo muti urambye kugira ngo tuzabashe kubona koko urubyiruko tutavuga ngo ni abashomeri, ahubwo nabo bashomeri bakagabanuka kugeza ikibazo gikemutse burundu.
Buriya se siyo mpamvu Leta yashyizeho ikigo cyigisha ubumenyingiro kugira ngo n'abatabashije kujya mu mashuri ya minuje babashe kwiga ubumenyingiro bashobora gukoresha mu kwihangira imirimo?
Ngira ngo by'umwihariko nko mu gihugu cyacu hirya no hino udukiriho tugiye tuba duhari, ndetse n'ikintu cyose gisabwa kugira ngo umujeni cyangwa se umukobwa abashe kuba yakwiteza imbere, ibyo rwose hano mu gihugu cyacu birahari, ariko mbona ko ni ibintu bidashyirwaho n'imbaraga kugeza uyu munsi ku kigero cyifuzwa runaka. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo kigo kiryaho nibyo, ariko ntabwo kirimo gutanga umusaruro wakagombye kuba uboneka nkurikije aho ngenda ntambagira hirya no hino mu gihugu cyacu.
Harabura iki?
Kugeza buri kintu kibura ni ya myumvire, kuko nkanjye ngira ngo nk'abajeni ngenda mpura nabo urahura n'umujeni akakubwira ati njyewe ubu ngubu ntabwo nshobora gufata isuka ngo mpinge, ntegereje kubona akazi ka Leta, ntegereje kugira gutya nkabona akandi kazi katari ako guhinga, ukumva muri we iwabo bafite umuba w'amasambu hafi amahegitari n'amahegitari, ariko ukumva aracyafite iyo myumvire. Inama igaterana ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, ariko ngira ngo mutagomba ukabona icyo kintu gishojwe nta muntu n'umwe ukivuzeho, ibyo rero ugasanga n'ubundi turacyavomera mu rutete niko navuga.
Ku bwawe rero niba nkumva neza, Kwizera Eliezer yavuga uti leta ibyo yagomba gukora yarabikoze, yashyizeho ibyo igomba gushyiraho. Ikibazo kiri mu myumvire y'urubyiruko rutarabasha gukanura ngo rumenye ko amazi atari ayandi.
Kuko nk'ubu nkanje njya gufata umwanzuro wo kuva hariya mu majyaruguru mutagoma ngira ngo urabona mu karere ka Rulindo, nuko nabonaga ko nta kintu nahakorera, ahubwo nuko nashatse kugira ngo imikorere yanjye nyagure njye gukoreraho mbona bizatanga umusaruro kurusha hariya mirereye. Ariko nk'iyo manutse nagera hariya nkabona umuntu w'umujeni, nkabona ntashobora no kubasha kwigurira n'urukweto rwiza rwo kwambara, ariko agifite iyo myumvire yo kuvuga ngo njye ntabwo nshobora gufata isuka ngo ahubwo ngo nimuzane wenda nanjye muzane Kigali, kuko ubu ngo ariho mba ndi kubarizwa, mba mbona icyo kintu ari ikintu bagomba kwikuramo urubyiruko kugeza amagingo aya ngaya, ugategereza ka kazi ushaka bitewe n'icyo wize, ariko ukagira ifatizo ry'ibanze ukagira aho uhagarara. Ibyo ngibyo ngira ngo aho umunyarwanda wese ari by'umwihariko w'urubyiruko, dore ko ari zo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza, ngira ngo nituramuka tuyikuyemo ndizera nashidikanya nk'uko mwabivuze, koko imibare izagabanuka ndetse tubone n'umuturambye wo kuvuga ngo abashomeri kubura akazi byacitse mu gihugu cyacu, kuko igihugu cyacu ni igihugu cyagutse ushobora kuba wakoramo ikintu kimwe ibintu byinshi bitandukanye, ndetse n'ako kazi kakaboneka, ariko kandi natwe tukishakamo ibisubizo ahubwo kugira ngo abo tubyara natwe tuzabaha akazi cyangwa tunabahangira imirimo.
Urakoze cyane Kwizera Eleazar kuri ibyo bitekerezo byiza cyane ushyikirije bagenzi bawe baguteze amatwi hano mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Ladislas twagutindiye cyane, twihanganire ibitekerezo byaje ari byinshi, ariko noneho akanya karageze turaguha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze cyane ko mpakana kugira ngo ngize nshikirize nanje.
Urahagana he Ladislas?
Ubu jye naravuye i Bujumbura, ariko nagiye gushaka ubuzima muri Congo mbere ndi neza na neza mu gisagara cya Bukavu.
Aha i Bukavu byifashe bite?
Na mahoro cyane, tumeze neza.
Duga ku ijambo.
Ego ngerageje kuraba ibitegire bavuga ko by'abaronka akazi byabaye byinshi, abatagafite nabo usanga ari bate cyane, novuga ko ngerageje kubiraba aho nari nkerereye canke aho maze kugendera mu bice bitandukanye by'igihugu, nibaza ko ibice bitaragabanuka ku rugezo rushimishije cyane. Urabye nk'icyo nshingira ko cyane ni uko nko mu bice bimwe bimwe byegereye ibindi bihugu usanga ugaruka byagiye kurondera ubuzima ahandi, kubera yuko mu gihugu babona bitari biragenda neza, nova nko mu bice byegereye cyane cyane urabye mu bice byada nka Rumonge, Nyanzarake, Makamba, amaprovensi cyangwa uburere bwegereye amafrontiere, ugaruka cyangwa abatagira akazi benshi bagiye kurondera ahandi mu mahanga, ni ukuvuga ko ibyo bice navuga ko byaba byagabanutse kubera yuko aho ugaruka bwinshi bagiye kwironderera hanze, kuko mu gihugu rwamaze kubona ko naho ubuzima buhari ababurondera ari benshi, ariko bwakubatirutsa ubundi bwenge bwo kudakurondera hanze, nk'uko nyenicyubahiro umukuru w'igihugu yari yabivuze aravuga ko bikunda ishure ari byiza kugira ngo ritange ubumenyi, kugira ngo uhejeje ishure abonye bikunda ko aza kuronderera ahandi mu kindi gihugu bishoboke agende, nibaza ko aricyo ugaruka cyane rwafashe nka Nkama ugakuronderera ahandi hantu, muga mu gihugu hoho ubuzi burahari, ariko ababufite nk'uko mwene mugenzanzira ntanguriye basaba ibintu byinshi nko muri leta usanga basaba ngo experience y'akazi imyaka itanu, imyaka itatu, none nk'akabazo nawe cyambaza umuntu yoronkera experience muhira atatu ariko arakora cyangwa yoronkera experience ku kazi, ni ukuvuga ko bagize ngo iyi experience ikumira benshi barondera akazi bigatishaka guha akazi abari bagafite nyine.
Urakoze cyane na Ladislas kuri ibyo bitekerezo tugejejeho aho ngaho Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone dufite abantu batatu, umwanya uragenda uba mutoya. Dufite Idrissa, dufite Okello na Noel. Ngiye kubasaba mugerageze kunyarutsa mwihutishe kugira ngo isaha zitadufata. Idrissa, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
Ndi hano Kigali niho ntuye, ni Karoroma. Ikintu navuga ngiye ndashima leta yacu. Leta yacu ahantu nyine yadukuye ngiye nize ibintu by'imyuga.
Yego, gerageza kunyarutsa.
Twari turayishima kubyo yadukoreye. Yadukuye mu muhanda, idushakira aho dukorera, akazi karahari. Bari bavuga ko ntakazi gahari, akazi karahari mu Rwanda nta kibazo. Turagakora amasaha 24/7.
Bagira inama wihuta.
Urebye inama nabagira, urebye ngiye maze kureme ry'akazi, maze imyaka 17 nkora. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rurebe imbere, rwo kureba inyuma, rurebe ibyatuma biteza imbere, kugeza aho bateje igihugu imbere, rwo kureba bugufiya, barebe icyatuma wowe kwiteza imbere wowe ubwawe. Ariko akazi kuba gahari karahari, ahubwo bo batekereza icyatuma biteza imbere ubwabo.
Idrissa, turagushimye cyane kuri ibyo bitekerezo usangiye na bagenzi bawe hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ku murongo wa telefone dufite Okello.
Muraho.
Urakitseho Okello we?
Bende. Ndaho.
Amakuru
ni meza. Na mahoro muri Amerika.
Namahoro muri Amerika. Nabaho ngaho Padere, ni sawa?
Ni sawa, bitewe no kurwara n'ubu.
Ubuzeho ariko?
Mbuzeho bw'ubuzima, abari gusa munabara n'ubuzima nuko.
Insanganyamatsiko rero wayumvise, komeza ku ijambo, dore dusigaranye iminota mike.
Yego, by'ukuri ibura ry'akazi mu bihugu byacu ni ikibazo. Ariko noneho politike ndi ubu ivangura ry'umurimo, ikindi isuzugura cyangwa kunena akazi akariko kose ku rubyiruko. Ibyo bintu bitatu nibyo ndiba by'ukuri. Urajya urasanga nimba ushaka akazi mu mwanya uyu n'uyu ari ku rwego rwigenga cyangwa se rwa leta, ugasanga ari n'ivangura. Icyo kintu nicyo kintu Afurika yacu ari na mpamvu usanga urubyiruko kenshi turimo twambuka tujya i Burayi, turi kugwa muri iriya nyanja. Icyo kintu ndatunga urutoki ubutegetsi bwa Afurika, abaperezida bamwe na bamwe. Ikindi kuba utemerewe kuba
urabahora iki?
Akenshi abaperezida b'Afurika icya mbere mbona ntabwo ni abantu bajyaho bikunze mu kujya gutanga imyanya y'imirimo, ugasanga barari usitanga ararinda kubaza hejuru na perezida, nabyo bikaba byamugeraho kugira ngo amenye nimba agiye gufata umurimo. Urwego ruri private, perezida nawe agomba kuba abizi.
Ubashyize mu gatebo kamwe kandi sinibwira ko ibyo byaho barega bose babisangiye.
Nagari bose, ariko urebye Afurika dufite iyo ngeso ku bategetsi. Iyo ngeso irahari, nakomeza 90%.
Komeza tuve ku bategetsi noneho tujye ku
ndebye ku rubyiruko. Nanone urubyiruko turasuzugura akazi ariko bitari ngombwa. Ndatanga urugero hano muri ibi bihugu tema by'amahanga pe, nemera urubyiruko rwawe cyane. Hari igihe usanga urubyiruko rw'inaruriga cyane, ugasanga rumwe rwaraminuje, ariko ntabwo barindira ngo babone akazi muri leta cyangwa se mu nzego izi n'izi. Urasanga bafashe amasuka bahinze, ugasanga nk'urubyiruko nimba yahinze cyangwa se hari umwuga yihangiye, ayarize amashuri akomeye ugasanga ni ari nk'abasanga barize bijyanye n'ubuganga bararangije iza university zikomeye z'ubuganga ugasanga ari mu buhinzi cyangwa se ari mu kazi ko hasi umwe ashobora gusuzugwa ariko ugasanga ka kazi ko hasi mu mwaka umwe cyangwa mu mezi atandatu kamugejeje ku bintu bihambaye cyane hano nkabona ko urubyiruko natwe tutagasuzuguye umurimo uwo ari wo wose waba warize cyangwa utarize icyo nacyo cyadufasha
hanyuma se ikintu umuntu witwa Emery Ibujumbura mu Burundi yigeze kuvuga ati leta ikora uko ishoboye ariko abantu basohoka mu mashuri barangiza baza ari benshi akazi karaboneka ari kenshi ariko n'abarangiza bakaza ari benshi byo urabibona ute
akazi karari ubutegetsi bwacu cyangwa leta zacu zirashinga amashuri menshi atangira abantu kwiga ndetse n'abana kwiga bakiga ari benshi ariko noneho leta arahamenya itunga urutoki baraharanira ko abantu bakwiga kenshi benshi cyane ariko noneho ugasanga ese ibiri imbere bazakora birihe basigaye amashuri bari kwiga ugasanga ntabyo ugasanga leta ntago irimo itunganya imbere yabo y'ibyo bazakora ajyanye n'ibyo y'amashuri bize icyo nacyo leta ikaba ikangurira abantu kwiga
ngirango ibyo biterwa na leta iyo ariyo Okello wenda waba uvuga ariko ntekereza ko hari ibihugu nk'uko twagiye tubibona bitandukanye bagenda bashyiraho n'uburyo mu by'ukuri bwo gufasha abantu kubona imirimo reka tugushimire amasaha ntabwo ari ku ruhande rwacu twakabaye tukugumana tukarangiza ibitekerezo byose ariko Noel arategereje ku murongo wihangane Okello ugira umunsi mwiza aho ngaho Padel mu majyaruguru ya Uganda
murakoze Joffe namwe kimwe kiza
Noel ikaze usongora wihuta cyane dushigaje iminota ibiri
ego murakoze cyane
urahagana
nagomba kubwira nk'intererano ndi Bujumbura mu Burundi
zaniyo ntererano wihuse
sa
zaniyo ntererano wihuse dushigaje umunota umwe
ego murakoze iyo nagomba mvuge nibijyanye n'ibi by'abantu rwaruka usanga ruheza amashuri mugaruka burubuzi icyambe nagomba mvuge nuko tubona abantu bese umubyeyi arita ku rutare no kumabuye akasomesha umwana hari hakwiye kubaho umugambi wa leta igategura amashuri ashobora gufasha iyo umubyeyi yitaye ku rutara kigasomesha umwana leta nayo igategura imigambi itandukanye amwe bariko baraheza amashuri bagashobora kuronka ubuzi ndetse n'abagwiza tunga abo bihugu bibanye byo mu Burere benshi basanga bafise ubuzi bwinshi mugaji bajya kurara no mu bihugu bibanye bifise abantu bize bashobora gukora ubuzi butandukanye ibashobore kuza kuraba mu bihugu bitandukanye bihugu bya Afrika kubera ubuzi bukenye ngo bashobore kuza guhiga abantu bahakazi
rero
nagomba gusaba nk'abantu bafite ubuzi abafite uburyo bwo gushinga nk'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu bibanye bakaraba muri ibihugu bya Afrika abafite ubwenge ni benshi bize amashuri bashobora gukora mu makampuni atandukanye bakabizera hama bagaca babaha ubuzi murakoze
cyane Noel dushimire namwe mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sanga dushimire ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Kalala wegeranije kino kiganiro ngewe kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma turasubira mu kanya mbasigiye aka karirimbo ka David Rutaro Mile
sawa cause I'm on fire lo achimana con caria no tampa dawa ninakupenda ila wewe una uhakika roho yangu ndani inalalamika penzi lako kwangu imekuwa pata shika ninaomba dada unipe dakika baby unanikata kata lakini nitakupata